Genie X Double Six.
G-Money, another one. Asante Baba, nimeio na siku ya leo. Umenichagua kati ya wale kumi wanao. Umenifanya niwe juu zaidi ya kikubwa hichi ulichonipa. Nagawana na wenzangu, asante maana tulikuwa wengi, ukapendezwa na moyo wangu.
Nishike mkono,
sometimes I can't believe her. This gift, this piece of my soul. Now I said my mommy and my people around me. I don't care what haters say, but I know I'm a champion. Kikubwa hichi ulichonipa, nagawana na wenzangu. Asante maana tulikuwa wengi, ukapendezwa na moyo wangu. They ask me now, how you feel? I answer that, I feel so good, I feel so fresh, I feel so nice, I feel so happy, because of the love. Kikubwa hichi ulichonipa, nagawana na wenzangu. Asante maana tulikuwa wengi, ukapendezwa na moyo wangu.
Nishike mkono.